kun radio sagale amerikati radion sagale america witata qabega jimaatat galgal keessa salama walakka jel qabega sasadit meter bandi 19 digde mission ifsodum tokorret washington dc ra kadabers saganta afan romo amma jel qaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kannen saganta kenyo do fajirtan dagge fato ta kenyo jalla ta mokkamolten ari tata guran dala kur didemi tokku barakuma lama fura torba akara kops etiopia timmo guran dala kura fur barakuma lama sagal kesu mesan kesan rani na modanditi
galtum sanagaya ansora la keto dor rasanitim afrika kibba kesatti amalinam bi yormanam jibisi sama man kan amalle mumulla chadu fujira presidenti nigeria egi wallansa flendenitin dabran agar dalle kesin debine mata wodu kesak tokku
jarmalen tokkumma motumota chama haman somalia ethiopia ke satti bala bela mudata jiru durada bachudaf akka bala chima kana calun dakkab siznogochudaf iyetajiru gabasa kenyo duke satti afrika ke ba ke satti xenophobia kan jibbin salami wan alaka jiru kadran kaye debe amemmo debe kaye kana lalchitudan oduda boda gabasa balla qabne daggefato ta kenya lami wan ethiopia sudan ke sejiratan waraqa eyema jirenya kargechudaf gatin guddan nutti dabalame akkanu salpatu gafannan rebichi fidannu mudati jiru kanarratte embassy ethiopia chi jiru sudu business jira marafo qatumur saganta kenya tun walin turajenna amma ballen sodutif gara soratte debin
dabito kumma motum mota ummat ethiopia tif somale million heddu boni tammate namidu afidu kuban du mata jerani sodachu jirankani fi ore ummat kanan karqar gafachu fi jira lisa shlainiti odutana geneva erge namodubis
belli haman barakuma lamaf kudato ko somalia dahe gara namota kuma dibalamaf kuma jatama fite boda ammas biyatti tide biajira nanolen akka hamatti midaman kannen gama kaabat targaman puntland if somaliland yotan dutif ukumni namota heddu gama sana gaba sama jirajira mejira dubiman jarmea dimma kolugaltota liodob sakajiranitti sababa chama kanan gatim midanya ta dabalu satin akkasumasi qillen saman egre ragamu satin namon kuma heddut tilakawaman manafqe sani galakisani gara magalale akka magala mugdisho fat esajiran.
The government is encouraging people to stay in their districts and to wait for
motummani akkumati kharad era mila yaye karkars midani ti fiddaho barbadu manna qawmu fitaayitin karkars egatu gafata karkars khunene yo harakona kanatunene tabarkum lamafqudani tokkoti walfakkat
jarmian kolgaltota ka tokkuma motummota UNHCR nanole guddami daman gargaru jalqabejira jedu dobsi gargarsa kana agawa tabajjitti tufufudaf jarmian sani gargarsa tattama gara miliona 38 miliona digdami shani kabarbaadu tawulledu batani jiru tokkumam motummota gaffi kanaf debi kennudaf mallaqa hero atattama qaburra dollara miliyona 18 qabtishan ramadusa beksejira dubima wajirq inde sagargar sanamuma ka tokkumam motummota jens lahirke gargars kun namota kuma 17 kuma 85 biye ethiopia nanno somale ke set bela anqinanya ta madalawaf dabin sabishani rakkatan gargarudaf kanolfaw tawdubatani jiru.
The people who are going to be helped are mainly pastoralist communities in, as I mentioned, the Somali
wor karkar se gat khoneni akoman karalle jere khananna somalet agi guddan warra horit horsi sebula agi guddan kumi hedduneyo horifi ummat horifi marraf bisan barbaduf godan
ethiopia ke satt namon million shaniv kuma ibajatani kankana oltanille akkarakko chama hamagan afrika mudati kanaf satlaman katilmame tokkumma motumota rakko ethiopia kanaf akka gargars dollar million ibasagalif million afurtami saddet barbaachi sulle beksejira
afrika kibake sat amalinam biyormanam jibisi haman kanam malle mumullachadu fujir suqile fi mannen daldala heddu nam biyormate somotumma afrika kibba johannesburg ke satti diyotana heddu saman nama Afrikaa ka magaala Pretoria jiraatu Amal Hammeen nam biyyorma nam jibbisiiskuwan irratti jimaat dhufe hiriirba'uuf kurfoo jira. Kalee qofa suuqilee nam biyyorma Afrikaa kibba keessa jirtu gara 20 saamani. Amalee hamaan akkanaa kunin armaan durallee ture ganna sadiin dura ture bal'innaan oduun duubatti itti deebina. Biyyoota waldaa Awurooppaa Liibiyaa biyyi waraanii bubbutuchee nama kum hedduu keessatti baqatu kaan awaan hedduun falitti barbaadutti jira. Adoo rakkoo isii falanu ammoo akka namii karaa biyyi suniitiin baqatu keessumatti garba keessatti hin dhuman faluu jiranillee. Akka poolisiin daarii biyyoota Awurooppaa eegan jedhanitti bulchoota Liibiyaa waliin hojjechuun akka isa fedhan kaanitti deemuutti hin jiru. Waliin hojjechuun tunin nama garba irra qaxxaamureetiin Awurooppaatti baqatu yaa'u akka isaan garba keessatti hin dhumanne tolchu. Dhiyootanaayyuu ammoo gara reef nam 74tti garba gara qarqar garbaatti naannoo magaalaa Zaawiyaa keessatti argan. Jarri kun sila waan akkana kanallee irra wal mari'ata. Namni biyya akka akkaatti baqatu yoo hedduu jireen wayyaa barbaaduuf garba irraan qaxxaamuree gara Liibiyaa dabree Awurooppaatti galuu fi garba Mediteraaniyaan keessatti deemma du'aaf jireenya irra qaxxaamureetiin waan hedduun achi keessatti dhumata fal hedduutti jirallee Liibiyaan mootummaan qabdu biyyi taana kaan gama amantiitiin kaan gara warra qawwee ta'eetiin waan hedduun saamutti jira yoo hedduu ammoo namitan keessatti dhumata. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari duruu fayyaameti ammallee hakimachaa fi Leendanitti hin dabranii jii tokko dura ammallee hin galle tan waliin marroo lama wallaansaaf jedhanii Leendanitti hin dabran. Akka gorsuun pirezidaantii kana Feemii Adisiinaa jettutti pirezidaant Buhaariin uf laaluuf dhaqee jennaan akka boqonnaan kennanuuf gaafatan. Wanni ammatti uummata Naayijeeriyaa muddamsiisa yaaddisiisaallee hin jirtu jedhi gorsituun tunin jaarsi ganna 74 kunin dhiyoottu hin deebi'aa jette. Buhaariin nama ammajii 19 Leendanitti eegi dabraniin duubatti asii suuraa isa malee uummata argata ba'eellee tana tanaallee fayya dhabeellee hin jenne. Pirezidaantiin kun gaafuma miidhagan suniyyuu itti aanaa isaa jechuun hojii itti lakkiseetiin deeme uummati isaa gammallee waan ni kee jiru hin beeku. Taammaantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhiyootan Ameerikaa keessallee itti amala uummati jiyuu nam jibbisiisomaamaatti mumul'achuu jira. Waajjirri uummata jiyuu saamuu awwaal isaanii diiguutti mumul'ata. Pirezidaant Doonaald Tiraamp dheekkamsaan dubbachaa amala akkana badaan kun ammoo dhaabbachuu qabaa jechuun dubbate. Pirezidaant Tiraamp duriyyuu uummata kana jabeessee rakkinni isaanii hin dubbanne jechuun dubbachaa ture. Uummati jiyuu kun ka dhalootaan Israa'eliiti. Waraanni Iraaqii magaalaa Mosul ISIS irra deebifachuuf duula ba'e kaan ardhallee duulan deebine guyyaa 300 jira. ISIS loluu jira. Lol kana akka oduu himaan duula kanaatti poolisii federaalaa damee nagaa biyyi keessaatiif waraan biyyi sunitti duuluu jira. ISISiin kunin warra amantii isaanii bal'ifachuuf jedhe Iraaqii fi Siiriyaa dabalee biyyi gargaraa keessatti amantii jedhe nama loluutti jiru. Gamkaaniin ammoo seenaa Itoophiyaa barreessuun ka beekan Piroofeesar Richard Pankaat ardhaa awwaalanii pirezidaantiin kun profeesariin kun ijaarsa ganna 90 ardhaa Finfinnee keessatti awwaalanii 71 duratti lubbuu dhabe oduu namaaf qabtanum.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaa kibbaa keessatti jibbiinsi dhaloota yookaan immoo lammiiwwan alaa waggaa dabre mul'atee ture eega yeroo xiqqoodhaaf gab jedhe booda amma immoo deebi'ee ka'uunsaa gabaasamaa jira. Dhiyeenyuma kana buufataalee daldalaa baqattoota lammiiwwan Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Somaaliyaa, Paakistaan irratti miidhaalee raawwataman yaaddessaa ta'uu jaarmaaleen mirga namoomaa ibsaa jiran. Poolisiin biyyatti garuu ajjeechaan dhaqqabe hin jiru kan hidhames hin jiru jedha. Gabaasaa Anitaa Paawul achirraa ergameen gusuutu dubbisa.
Magaalaa guddoo biyya Afrikaa kibbaatti haleellaan walduraa duubaa qabeenya lammiiwwan alaa irratti raawwatu kun dhiphinaa fi yaaddoo ta'urra darbee Afrikaa kibbaa keessatti yakki to'annaan ala ta'aa jira gara jedhutti geesseera. Sana waan ta'eef gareen jiraattota magaalaa guddittii Pirootooriyaa jimaata dhufu kana hiriira nagaa baqattoota yookiin kooluugaltoota balaaleffachuudhaan xiyyeeffate waamee jira. Sichi heeyyama kan argatu ta'us. Afaan Ingiliziitiin xiinoofoobiyaa jedhamuun kan beekamu jibbi yookiin sodaan kooluugaltoota lammiiwwan biyya ambaa bifa adda addaatti ramaduudhaan sodaaf jibba irratti horatu kun haleellaa fi miidhaa adda addaa irraan ga'a. Fakkeenyaaf Johaanisbargii fi magaalaan Darbaan bara darbee bara 2015 sanaan gidiraa hedduu irra ga'eera. Kaleessuma kaleessaa immoo magaalaa guddittii Afrikaa kibbaa Pirootooriyaatti suuqiiwwan 20 ta'an saamamaniiru kaan immoo gubataniiru jedha poolisiin biyyattii. Haa ta'u malee yakka sanaan kan hidhame namni tokkoyyuu hin jiru jedha poolisiin dabale. Sababaan qaami komatuu fi badiin akkasii narra ga'e jedhee himannoo dhiyeeffate waan hin jirreefi. Prince Bindaa hawaasa kooluugaltoota Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo bakka bu'u. Prince ennaa dubbatan lammiiwwan Koongoo hedduun biyyattii kooluugaltoota bifa hedduu simachuudhaan beekamtuu fi Rainbow Nation jedhamturra abdii dhabaa jiru.
I have a friend, for instance, in Pretoria West, who phoned and said, look, man, today, I have nothing in this
country. Kenyaf ani Pretoria litarra michun kaba. Riyankon sun bilbile ilali. Biyakanat wantinu fafe njiru. Konkolata ofatu rekesa darbatamne kabenyak amnumara samamne jirrajare. Yakandalag nef, badirrawan nef, rebamu, adabamu numudatajira. Siluma maalifan biyakanat ufe. Abdina kutachisee jira jechuudhaan dubbata.
Waajjirri Pirezidant Zuma VOA takka dubbatetti yoo ta'e pirezidantichi haleellaa kanarratti sichi ibsa laachuuf jiru. Gama biraatiin garuu leellistoonni mirga namummaa namoonni politikaa gocha kana keessa harka qabu jechuudhaan himatu sanannaa mirkaneessanii dubbatanis kantiibaan magaalaa Johaannesburg muddee bara 2016 darbe haasaa godhanii tureen baqattoonni biyya keenya beenyaa kaffalchiisaa jiru jedhanii inuma baqattoota yakkantootatti qixxeessaniiru. Jechi isaanii kun gama biraatiin qeeqa cimaa namoota politikaa biyyattii biroorraa itti kaaseera. Kan nama dhibu Afrikaan kibbaa kanaan duratti baqattoota Afrikaatii fi kanneen biyyoota biroo hedduu isaaniitiif da'oo ta'uudhaan beekamti ture. Sababaan akkas itti biyya toltuu jedhamtee fudhatamte immoo seera baqattootaaf tolaa ta'e tumtee qabdu. Daangaashee banaa waan goote akkasumas dinagdee ba'aa sana baachuu danda'uun dabalatee imaammata immigireeshinii baqattoonni gara biyyattiitti baqatan akka mooraa keessa taa'an waan hin dirqisiifneef fi kan kana fakkaatantu jaallatamtu godheenii ture. Lakkoobsi dhiyeenya gama mootummaatiin ba'e akka mul'isutti ammaan kana Afrikaa kibbaa keessatti baqattoota 2,200,000 oltu achi qubatee jira. Kaan garuu lakkoobsi kun xinnoodhaa namoonni biyya ambaa 5,500,000 ta'antu achitti baqatanii jiru jedhu. Kun ergii akkas ta'e rakkoon ammaa kun maddisaa maalidha? Biyya adii fi gurraachi itti jiraatu Afrikaa kibbaatti walcaalmaan sanyii ammayyuu rakkoodha jedhama. Sababa sanaaf hojii dhabeessummaan rakkoo guddaadha. Sun abdii kutannaatiif qabxii biraa ta'ee jira. Kanumaa walqabatee hokkara bara 2015 jibbiinsaa fi sodaa baqattootarraan qabaniin qabatee ka'een Johaannesburgii fi Darbaan keessatti namoonni 7 ajjeefamaniiru 1,000s immoo akka baqatan ta'eera. Bara 2008 keessas jibbii fi sodaan namoota biyya ambaarraa qaban kun lubbuu namoota 67 galaafachuun ni adatama. Alamaayyoo Sanbataa miseensa hawaasa Itoophiyaa achi jiraatudha. Sanbataan ennaa dubbatan yaadi baqattoonni kun kooluugaltoonni hojii keenya fudhataa jiru sodaa jedhuun jibbuu fi yakkuun kun dinagdeedhuma biyyattiiyyuu ni miidhaa jedhu.
As you know, most of our people are in locations, rural areas, they go wherever, even risky places.
Akkuma beektu lammiiwwan biyyattiirra hojiin fudhannu hin jiru nuti suuqiiwwan xixinnoo ispaanzaa jedhamu faa humnee dinagdee sana deeggaraa jirra malee. Akkuma beektu uummanni keenya irra jiriinsaa baadiyyaa jiraata. Bakka namni kaan hin deemne faa deemna. Bakka lammiiwwan biyyattii dhaquu sodaatan faa deemna nuti. Achi deemnee carraa hojii banne malee hojii isaanii hin saamne yookaan hin fudhanne.
Leellisaa mirga namummaa kan ta'e Mameltewee Sebi garuu do'iin amma Afrikaa kibbaatti mul'atu kun hokkarri amma ta'aa jiru kun daangaa biyyattiirraa kan ce'edha jedha. Maal jechuusaati? Haalli qabatamaa addunyaa filatamuu isaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp qabatee wanti ta'aa jiru garee politikaa gubbaarraa kaasee gosummaa fi sabboonummaa abbaa biyyummaa yakkatti hidhate seera qabeessa akka godhu karaa saaqeera. Sun immoo Ameerikaatti isa dhiyeenya ta'e qofa miti Awurooppaa, Faransaay akkasumas Yuunaayitid Kingdam yookiin Ingilizii dabalata. Kan ta'e mootummaan Afrikaa kibbaa osoo baqattoota kana caalaarra miidhaan hin ga'in rakkoo kana furuu ni danda'a itti jiras jedhu leellisaa mirga namummaa kun.
amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 as Washington DC timmoo waareera 2:45 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii ittaa nuti ce'u keenya dura wallee durii kan Lemoo Alii kanan sin hafeera. Kuno.
Zafi gagallo ala shankur ganna amma isar ganna watiyo maratu farado himimsitu korma gobe barodu hori ware edu ya jiru biya orma mukachita na murma Akamin of Setra Wakayo Dafra
wallisaa Elemoo Alii walleessaa kanaaf guddaa galatoomsanna. Elemoon yeroo ammaa biyya Kanadaa jiraata. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya Sudaan magaalaa Kaartuum keessa jiraatan hedduun isaanii ehama jireenyaa akka hin qabne dubbatu. Mootummaan Sudaan embaasii Itoophiyaa achi jiru waliin ta'uudhaan akka paawundii Sudaan 250 baasanii waraqaa eenyummaa kennaafii ture ka dubbatan lammiiwwan Itoophiyaa kun amma waraqaa eenyummaa kana baasifachuudhaaf maallaqa barbaachisu gara paawundii 2,500 waan guddisaniif humna keenyaa ol ta'ee jira jedhu. Yoo maallaqa sana baasuu dhaabatan mana hidhaatti akka darbataman akeekkachiisni akkatti kennamellee dubbatanii jiru. Embaasiin Itoophiyaa garuu kakaartuum jiru jechuudha. Gatiin waraqaa eenyummaa kun akka garcabuuf tattaaffii gochaa jirra jechuudhaan himannaa dhiyaate kana haalee jira. Baqattoota keessaa tokko akkasumas embaasii Itoophiyaa kaartuum jirurraa itti gaafatamaa dhimma daayaasporaa obbaamsaaluu hattee tujubeen asoosistee jirti. Kabaqataan Sudaan jiraatan dubbataniin jalqabna.
Kan isaan hiriira ba'anii gaafa duraa irratti bitaaqaa naannoo kanaa kaartuun keessa nama ittiin fayyadamanu.
Bitaaqaa jechuun maal jechuudha?
Kaardii ittiin gaafatama naannoo as keessatti ittiin gaafatama jechuudha.
Eeyyama jireenyaa iddoo sana ittiin jiraatan jechuudha?
Waraqaa eeyyama jireenyaa jechuudha.
Eessatti ba'an hiriira sana?
Ambaasiitti ba'an beektaa torban jumaa darbee.
Embasii isa kam duratti?
Jeruma kennisiisee ture beektaa.
Embasii Itoophiyaa moo?
Ambaasii Itoophiyaa ta'ee.
Embasiin Itoophiyaa eeyyama ittiin kaartuum keessatti hin jiraatan namaa kennuu hin danda'a?
Suudaanii wajjin kennanii beektaa. Suudaanii wajjin waliigalteedhumaan suudaanii wajjin kennanii turanii beektaa. yero dura kacha ratti kaza ni umata ka bani hida turani na waraka kana ka badda ti namni sinka bunjiru jira ni waraka kana birri amana ba fadda ni to birri di bala mashan tamam ba bani turu beta yero hamma kana ratti mo barakuma la makura to bakana ratti waraka birri kuma la mati di bashani ba fattu jira ni bagan karora
kani sinjirtan biyana ma kaisa jechun biye sudan kaisa jirtu biyya tokko keessa ennaa jiraattummoo waraqaa eeyyama ati biyya sana keessatti hin jiraattu yoo baqataa taate jaarmeyaan baqattoota yookaan UNHCR ati baqataa ta'uu keef waraqaa sii kennaa yookaan immoo biyya tokko keessa jiraachuudhaaf waraqaa eeyyama biyya tokko keessatti hin jiraattu biyyattii dhumatu sii kenna. Attamittiin embasiin Itoophiyaa waraqaa eeyyamattiin Sudaan keessa jiraatan namaa kennuu danda'a.
Ambaasii Itoophiyaatu Sudaanii walii galanii baasanii beektaa waan kana farankaa nyaachuudhaanii baasanii beektaa kana. Qabaan jabaatee na yeroo qabaa sanaa yeroo qabaan sin qabuu dhufe waraqaa kana itti agarsiisaa jedhan.
San booda maaltu ta'e?
Yeroo sanaan booda torban jimaas darbee yeroo uummanni hiriira bahee jedhu galaati torbanarraa deebi'aa waa'ee birri 2000 kanarratti hin mari'annaa jedhani birri 2500 irratti mari'annee waan ta'e simsimna torbanarraa deebi'aa jedhani uummataan. Deebi'ee yeroo nu argachuudha jara bira deemnu federaala fidanii yeroo nu uummanni itti dhiyaatee uummanni gara yoo ajate gara nama 800 uummanni kun yeroo bahee jedhu dhaqee jara gaafatee jennaan nu waa'ee keessa waa'ee waraqaan keenya kun birri 2500 galee dhumnee torban deebi'aa jennaan deebinee dhumnee jennaan abbaan barbaaddan baafadda abbaan dadhabdan immoo Itoophiyaatti qabeessin awwalaa jedhan baatiin yeroo kana uummanni maal akkana nuun jettaa nu lammii tokko nu. Dhiiga tokko maaliif akka nuun jetta jedhee itti adeeme jennaan federaala itti gadhiisanii agaasii itti gadhiisanii federaalli achumaan itti nammeettuudha meeshaa ija namaa gubu itti gadhiisanii uummata yeroo feesbuuk irratti sarguu hin uummata jechuudha barbadeessanii isa kan qabanii amma nama 70 kaartuumii keessatti hidhamanii jiru jechuudha ijoollee namni 70 yeroo uummanni ijoollee mana hidhaa jiru sana yeroo jarri galaa geessanii isin mormitoota jedhanii qabsiisanii hiisisu beektaa.
Wanti kun biyya isaa keessatti kan inni ta'aa jiru ennaa namni reebamu mootummaan Sudaan maal jedhe.
Mootummaan Sudaan maalitti qaba kunoo beektaa halkan gaddaa jimaata halkan ijoollee naannoo keenyarratti halkan itti nammanii poolisoonni itti nammanii halkan dhabsanii birri irraa guurratanii fuudhanii baddaa keessanii baddaatti gadanii beektaa ijoollee hamma du'aatiin ijoolleen fuudhamtee gara mustaifaa deemte beektaa.
Poolisii Sudaanii kan kana godhu.
Mana itti amma ijoolleen mana atumiitti halkan itti nammanii jarri caccabsanii lafa kaajumaa halkan itti nammanii guyyaa qabaatumaa oolan malee halkan itti nammanii ijoollee cabsanii. Naannoo baarii kan jedhamu irratti jechuudha naannoo baarii alfaayaa kan jedhamu irratti hidhanii geessanii ijoollee kana gara mana hidhaa guudanii deemuu dhiisanii baddaa geessanii baddaatti gadanii birrii fidaannaa ijoolleen birrii kennanii amma lubbuu jaraatiif jechuudha lubbuu jaraatiif jecha hamma gara mustaifaatti baatamanii mana akkam irratti tajaajilamaa jiru jechuudha.
Ammoo haalli naannaa Sudaan jiru baqattoonni haala akkamii keessa jirtu amma.
Isaan maa yeroo sodaachisaadha ijoollee nam tokko karaa irra deemuun waraqaa sanaan ala nam tokko yoo karaa irratti arganii gara mana hidhaatti isi deemsisaa jiru jechuudha. Warri birrii qabu beektaa birrii 1700 kaffalanii tumamanii deebi 40 gumaareedhaan tumamanii ka'anii birrii 1700 kaffalanii mana hidhaatti ba'anii beektaa warri immoo hin qabne nama 70 jechuudha nama 70 hamma mana hidhaatti arzabamaa jiru ji'a sadiin booddee. Mootummaa keessanitti isin sarakkamnaa jedhanii mootummaa keessan ji'a sadiin booddee mootummaa keessanitti sarakkamnee achitti dheedhanii fixattanii jedhanii uummata azabaa jiru isaan maa jechuudha.
Manni hidhaa isaan keessa jiran sun maal jedhama?
Shaabiin jedhama shaab kaartuun jedhama.
Waraqaa eenyummaa baqattootaaf kennamu kan duraan paawundii Sudaan 250 ture gara 2000 oliitti guddachuu baqattoonni gamasii dubbataa jiran. Kana ilaalchisuudhaan embasii Itoophiyaa kaartuum jirutti bilbilee itti gaafatamaa kutaa daayaasporaa obbo Hamsaaluu Hattee gaafadheen ture. Akkas jedhan
መታወቂያን በተመለከተ ከዚህ በፊት የነበረው 250 የሱዳን ፓውንድ ነው መታወቂያው የሚያወጣው ትርቱ ይሄ መታወቂያ የተገኘው
ወረቃ እኙማ ካንዲላልን ካናንዱራ ካንከነሙ ፓውንዲ ሱዳኒ ዲበለማ ሸንተመትሪ ወረቃ እኙማ ኩን ካን አርገሙ ደንደ ዱራን ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱ ካን ፓስፖርት ይፊ እኙማ ጅረኛ ካንን ቀባነቱ ሱዳኒን ሰነን kanaaf jecha embaasichi aangoota Sudaan waliin dubbachuudhaan waraqaan eenyummaa akka kennamuuf ta'e. Waraqaan eenyummaa sun yeroonsaa ennaa darbu ammas aangoota waliin dubbanne yeroonsaa darbus itti fayyadamuun akka danda'amu taasifamee jira. Mootummaan Sudaan garuu namoonni biyya alaa kaartuumiin keessa jiraatan heddumachaa waan deemeef jireenyaafis waan qaali'eef maal goona jedhanii mari'achuudhaan ofuma isaanii waraqaa eenyummaa kana haaressuudhaaf paawundii 2030 akka baasan murtii dabarsan.
Murtii qarshiin kun dabalamuu keessaa embasiin harka qabaa lammiiwwan kan isaan himatan keessaa tokko embasiin Itoophiyaa kana quba qabaa ka jedhuuf obbo Hamsaaluun ennaa deebisan.
Ehee usaanee inyaa ኢንፎርሜሽን ነው የደረሰን። በጽሁፍ ወደ ኤምባሲ የደረሰ ነገር የለም። ስለዚህ
ሙርቲን ኩን አካ ወደፈኖ ቲኑጌ በሬፈማን ኤምባሲ ከንጠቀብ ህንጅሩ ቀርቺ ኩማ ለማፍ ሶዶመ ጀቹን ለሚወን ኬኘ ጅሬኘ ገድቡአ ጅራቱ ከናፍ ሐማነ ባሱ እቲ ኡልፋታ ሞቱማ ሱዳን ዋን በርባሪ ሙርቴ ሱዳንዳ ግዱ ሴኑ ህንደንደኙ አመኑ ደንዳ ሜገሩ አመንሲስኔ ገቲን ኩን አከ ገድጨብ ጎቹዳፍ ገራ አንጎተ ሱዳን ድሚሳ ኢላለቱ እየኔ ጅራ እቲ ጋብተማ ኢሚግሬሽን ዋን ህን አርገኔፍ እቲ አናሳ ወሊን ዱበኔ ጅራ ረጋጋ ዋን እንቀምኔፍ ሆገናኮ ወሊን ዱበዳ ቶርበን ዴቢያ ኑንጀዴ ሐማ ቶርበንቲ ለሚወን ኬኛ አከ ህንቀበምኔ ወቢ ማሊቱ ጅረ ጀኔ ጋፈኔ ሙርቴንሱን ሐመ እረጋሙቲ ለሚወን ኢትዮጵያ አከ ህንቀበምኔ ዋዳ ኑሴነን
አንጎን ኢሚግሬሽኒስ ማለቂሱን ሄዱማቹሳ አመነኒ ከነረቶ ጀተን ተኡ ኑት መኒሩ ጀዳን ኦቦምሳሉን ከነስ ለሚወን ኬኛትምኔ ዴቢ አኒ አከን ዱፍኔ ኢትቤክስፍኔ ጅራ ጀዳኒሩ ለሚወን ገመስጅራተነ ከሂመተን ኢትገሩ ጋፊ ኬኛፍ ዴቢኑ ኬኑ መና ሁምኒ ፖሊሲ ከን ኢትዮጵያ ደበለቴ ኑት ቦባሱዳን ሄዱ ረሚዳን ገይ ካን ሂዳት ደርበመን ጀዳን ሁምኖቲን ኢትዮጵያ ለሚወን ገመሲ ጀዳን ኩን አተሚን ቢየነማ ኬሰት አንጎ ቀባተኒ ተርካንፊ ፍደቹ ደንዳን ዴቢ ኦቦምሳሉን ኬነን ጋፊንኬንሳን ከንኬኘ ዋንታይፍ ሂሪሪ ኩኒስ ኤየመ ዋኒን ቀባኔፍ ኢስንቤክስፍ ነጀኑስ ኦፍረ ዴቢ ዋንዲ ደኒፍ ፖሊሲን ብየቲ ሁምነ ደበለታ ዋሜ ገመ ሂሪር ቶታቲንስ ዳካን ደርበሙ ዋን ኢትፉፌፍ ሀንገ ቶኮ ቀቤ ቶ አናጀለ ኦልቼ ጅራ ጀዳን ኮረብትኔሳቱ ዱፌ ሂሪረ ሰና ብትምሴ ከጀዳን ኦቦምሳሉን ኑቲስ ፖሊሲን ሰአቲሌፍ ኤርገ ኦብሴ ቦደ ተርካንፊ ፍደቹሳ አርግኔራ ኮረብትኔሳ ኢስንጀተን ኩን ሁምኖቲ ኢትዮጵያ ተኡ ለሚወን ሂመቱ ሰጀዱፍ ዴቢ ኬነኒን
ሱዳን ሉዓላዊ አገር ነች። በሱዳን ሉዓላዊ አገር ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደር ዋና ከተማ ውስጥ
ሱዳን ቢየው ደንዴሴ ቢየው ብርመዱዳ ቢየው ደንዴሴ ሱዳን ከሰቲ ሎልቱን ኢትዮጵያ መጋላ ገልመሞቱማ ሴኔ ከነን ሂሪረባን ሂዴ ጅራ ሬቤራ ከንጀዱ ረጋ ደጎጎራዳ ኢታን ሱዳንስ የሮ ሰነቲ ከንባን ሁምኖቲን ነገየጉምሳ ከንሱዳኒዳ ተስገቢ ቡሱን ዋን ኢሳረረቱሬ ፖሊሶኒሲ ጋፊ ዋን ኤሰኒፍ በከሰነ ከንቱራን ፖሊሶተ ዲፕሎማሱማቲ ኢሳን ወቲዩ ዳካ ደርበሜን ከነን ሰዲታን ሚዳን ረጌራ ዋሚቸ ከንጎደ ኢሳኑማ ሁምነ ኬኛ ኦሉቴ ተስገቤሱ ዋን እንደንደኘፍ ኮረብትነሳን ዱፌ ብትነሰ
ኤምባሲ ሱዳንት ኢትጋፈተማን ኩታ ዳያስፖራ ኦቦምሳሉ ሀቴ አከጀዳንት ተርካምፊ ሰነ ከፉዳታን ሁምኖቲን ሱዳን አገስ ለሚወን ኬኛረት ሚዳ ሀማይን ነቀብሲፍኔ ጋዚ ኢሚማን ሶንጋቶ ኩቢፉዳን ሂሪራ ሰነ ብትምሰኒሩ ሞርሚ ሰነረት ከነ ኒርማታን ሄዱ ተዋና ጀለ ኦለኒስ ከነን ቅንዴሰን ኢቲን ጀዳኒ ሸከነ ሞተጃታ ሚሰገል ተዋና ጀለ ኦልቹ ኦቦምሳሉን ዱበተኒሩ ቆረናን ግጌፈማ ጅራቹፍ ኑቲስ በይሳ ኤጋ አከለሚ ወንከኛትስ ሐለሳኒ ኡርዱፋ ጅራ
ኮምፒተን ፍራቾ ጅራ ማታውዱ ገባብሰት እንደረሳኒ ዴቤ ሰንቲም አፕሊን ተኩማ ሞቱሞታ ኡማት ኢትዮጵያ ቲፍ ሶማሌ ሚሊዮን ሄዱ ቦኒ ተማቴ ነሚ ዱዋ ፊልኩባን ዱማቹ ደንዳ ጀዳኔ ሶዳታኒ ፊ ኦሪጃር ካናን ቀርቃረን ጋፈቹ ፊ ጅራ አፍሪካ ኪባ ከሰተመለ አማል ቢየናማ ቢየናማ ቢዮርማ ጅብሲሳማ ካኒት ሙሙለቻ ዱፉ ጅር ሱቅሌ ፊ መነን ደልደላ ነም ቢዮርማ ተሶሞቱማ አፍሪካ ኪባ ጆሃንስበርግ ከስ ጅሩ ዲዮታን ሄዱ ሳማን ናም አፍሪካ ከመጋል ፕሪቶሪያ ከስ ጅራተሞ አማሊ አመኒ ቢናም ቢዮርማ ናም ጅብሲሱካ ንራት ሪር ባና ጀዳኒ ጅማት ዱፉ ፎልኩልፌ ሱ ጅራን ካሌቆፋ ሱቅሌ ናም ቢዮርማ አፍሪካ ኪባ ከስ ጅሩ ዲደምት ሳማን አማሊ ሃማና ካና ኮኒኒ ገነ ሰዲን ዱረት ቢይተነት ደደቤ መጋላ ጆሃንስበርግ ፊ ደርባን ከሰቲ ናማ ሄዱ ሳምሲሴ ሱኒ ወልፈካታ አጅቹን ዱበታን ቢዮቱ ወልዳ አውሮፓ ሊቢያ ቢይወራኔ ቡቡቱቼ ነሚኩም ሄዱ ከሳ በቀቹ ጅርታን ዋን ሄዱን ቀርቃሩ ፈደን አዶራኮ ሲቲ ፈላኑ አከናሚ ከራ ቢይሱኒ ቲን ዱፌቲን አውሮፓት በቀቱ ገርብ ከስ ዱዴቲን ዱመነለ ዋን ሄዱን ቀርቃሩ ጅራና ፖሊስ እንዳሪ ቢዮቱ አውሮፓ የገንጀዳንት ቡልቾት ሊቢያ ወሊንገም ካናን ሆጀቹን ስላ አከፈደን ካንት ዴሙቲን ጅርቱ ዮታነለ ናማ ቱርባታ ሚአፉር ሬፊሳኒ ገርባ አህመድ ተራናን ከሰ አርገኒ ማታ ነው ዶከኑ
Radioon Sagale America galgala keessa saalaa mawalakkaa jalqabee aga saasadiitti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.